ZWAP.com.
Boy Sammy,
Mr. Boyka on the beat.
Mwena Mwanga, VOA, voice so funny. Mwana Kantwa Pano, Dangerous Team Venom, Liva Dremo, No Chan Chan Chan.
This one a Destiny Studio Production.
Ninevo Mr. Designer, Vomana Pafitilene Nafshina, Shibova, Ndailanga. Nangufia kupopa leta kupanga mona.
Nda pope vya kupopa popa. Nda pente vya kupenta penta. Nda lembe vya kulemba lemba. Ela mona Mr. Designer.
Ela tonton kanye fetefyu. Tulapanga leta nangufi matepo. Nda fitete shansha filu wako. Yadi shibikwa nine Mr. Designer.
Designer, designer, designer.
Nine Mr. Designer. Da fi popa popa no chan chan chan.
Oi Sami,
nine Mr. Designer.
Mwena Mwanga, nda tunga ta kwa vati neye. Nda popa ta kwa vati chivi, 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 perfect designer. Nda mente no kufiko kuno konshili waku Kongolo China ni loko. Fali kosotwe mpanga no fauzu kufula mabino yonzunga mafauze. I am a perfect designer. Designer wa onda na vaina. Ela mune na likali pa kutuntu. Designer li wonso mutundu. Nda sunka nsesha no kutusha. Nda popa mpaka no kupusha. Nda lipota la kwanshu kulofa. Wimpala kanya kuba nangana walofa. Designer yo boy shina Mr. Designer.
Ninevo Mr. Designer. Voma na pafitilene na fshina. Shibova ndailanga. Nangufia kupopa leta kukupanga mona.
Nda pope vya kupopa popa. Nda pente vya kupenta penta. Nda lembe vya kulemba lemba. Ela mona Mr. Designer.
Ela tonton kanye fetefyu. Tulapanga leta nangufi matepo. Nda fitete shansha filu wako.
Yadi shibikwa nine Mr. Designer.
Designer.
Mwana kani kopa nwae.
Designer.
Nine Mr. Designer.
Nda fi popa popa nwa swemo.
Nine Mr. Designer.
Awanga master people smart work Zambia. Artist nine fiense kufilemba. Leta penso pen pepa tukulange. Ni short time nyapa pene tukupange. Designer muli finali poke la motikili. Kali kepi kali lepa no makatali. Ni self sana na ushali la eko chili. Tok tok tuwa kuwata muka kulali. Piki piki nana piki doloko. Na ishivo kupanga future tie seloko. Artwork everyday na lichaile fifine ya. Nga wapito kukunsanga noko kwine ma. Mbomba dabo dabo nevo nalivelela. Uwongo very fast big brain nalitangila. Chive fya kula kula nalifishi wanga mwati wufi mama mama maponishi mwaluwa. Ninevo Mr. Designer. Voma na pafitilene na fshina. Shibova ndailanga. Nangufia kupopa leta kukupanga mona.
Nda pope vya kupopa popa. Nda pente vya kupenta penta. Nda lembe vya kulemba lemba. Ela mona Mr. Designer.
Ela tonton kanye fetefyu. Tulapanga leta nangufi matepo. Nda fitete shansha filu wako.
Yadi shibikwa nine Mr. Designer.
Designer, 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 designer.
Nine Mr. Designer.
Nda fi popa popa no chan chan chan.
Nine Mr. Designer.
Mwena Mwanga, King Epi, Swim Dejos, Gangsta, Rich Marlo, Hudson, Tin Slave, Draxler, Alpha, Out Fresh, Obe Empire, Vashiniza.
Mr. Boyka pa filima, Blosjini pa maf, Zamzi pa maluanshe, Jonah Sean. Simple, mic check, Washigabi. Ela nigga two chain, big lion. Zack Light as a mama na Freeman. KK11 Joker J Boss pa Downy. Solo HK Wachilolo. Kayo 1 CZ BUG Zandre. Na wakamba wa Fry B Bayoka Black Panther.
Mr. Boyka on the beat.